me.
Yeah, 2000 and forever. Squeebs, Mr. Tan.
What's up, Doc?
It's Jay Cash. Mola.
Outstanding.
So do I run.
Mr. Taylor.
You're not ready for this. You know what it is when you hear that. Find it up.
Uli na shep munga botolo lya waini. Munga botolo lya waini. Uli na shep munga botolo lya waini. Tie waini ti. Waini ti.
Waini
ti. Tie waini ti.
Waini
ti. Pala mike mboko mami.
Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
Sodwa.
Kufi na kalimoni sodwa.
Sodwa.
Rich nigga, going in life. Iyo shape na ipapusha abantu. Muli we wene ndemo na mobatatu. Avena mam kyolo kiyolo kantu. Tete basikeko kuli queen wa abantu. Indelesh na iputu kila patatu. Kulu very smooth, not rough ngo mpukutu. Ama guys bade tira njimu tutu. Bati bada wana panga pona round two. Ziba ziba veni gani za mumutu. Yugero ni mukonda ni za mutenga kwatu. High heel shoes, brown skin mutu. Kiss kumukoshi na ibaula na tattoo.
Uli na shape munga botolo lya waini. Munga botolo lya waini. Uli na shape munga botolo lya waini. Tie waini ti.
Waini.
Waini ti.
Waini.
Tie waini ti.
Waini.
Pala mike mboko mami.
Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
Alimonga zodwa, same blackberry makevu. Yake ili panja, yake ili bekevu. Napa ripa, fya pine, shili sefu. Yellow bone na malipsi alipepo. Iwe ninga funeche life wire kebo. Duvenjiwe ikanchaya mpepo. Unichwa safu waka soba na mandu. Nickname diwe zodwa wawantu. Waka kubaninga monga CD kwatu. Iza kanbaba ni kufana BP pantu. Iyo booty is to die for. Ini tabunza kufaka kumbuyo monga baby papu. Wawashani wafuma kwiza. Chile pule uchipange pizza. Very hot wachila giza. Vetezo misinga mulife wachila ngiza.
Ulina shape munga botolo lya waini.
Ulina shape munga
botolo lya waini. Ulina shape munga botolo lya waini. Tie waini ti.
You are fina right.
Waini ti.
Waini.
Tie waini ti.
Waini.
Pala mike mboko mami.
Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Lega.
Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Big behind the mulundu ni take away. Chidi na shape munga botolo mama we. Speechless in the guilty faka muselu yowe. You driving me crazy na kalimoni pajane. Chile fwae ko split na inte. Gamuli tenedwa sokolo kia ponde. Ni pase yonse mami olo bazonde. Ati chaku kalipande na nkwe ikulike. Una weda cha wanya heavy boom boom. Baby come closer wanya boom boom. You afina ya make bad man roll. So do ya make bad man roll. Uli na shape munga botolo lya waini.
Munga botolo lya waini.
Uli na shape munga botolo lya waini. Tie waini ti.
Waini.
Waini ti.
Waini.
Tie waini ti.
Waini.
Pala mike mboko mami.
Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Bazanda wa gai gai pantu. Home ground jabo bati na wapoka pintu. Tetete fintu, pase paribitu. Nga wa mfoku na kafya makia rina taitu. She say she love me, I love her too. In part one kuliko na part two. Elonga ya ikala nde shite chivwantu. Ninebo rich nigo kepushe kwa vena mark two. Naripena bench sangwa na avantu. Nefi wambo na kuno nizodwa wa avantu. Iricheka irichalo na avantu. Na mfako wino kumono wa avantu.
Uli na shape munga botolo lya waini.
Munga botolo lya waini.
Uli na shape munga botolo lya waini. Tie waini ti.
Waini.
Waini ti.
Waini.
Tie waini ti.
Waini.
Pala mike mboko mami.
Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Kufi pukunye na kalimoni sodwa.
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 Funny house music.
Scripts, Mr. Ravizone, ladies and gentlemen. Yeah.
nigga. Let's go. Mr. Tena, arriva o Willo Tena. Kashmula.
Zagmusiclub.co.